Servo to the world and back.
Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Cheki, hawako sai tunatembela kao. Ekisonga lithani neza kuwa mabao. Useni na beef na watu wakao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kao. Ekisonga lithani neza kuwa mabao. Useni na beef na watu wakao. Number uno miho anyoku, kiaka bashi coke fest. Kwa stu bro Johnny na mashup, urodha niko soul fest. Ah baby zinkipiga mashop, hizi guap na collect. Karibika sit na fix, anything tuna correct. Oh boy, niko me, tutadrilla dio digest. Asho tu patane off net, min komboka, niko on set. Shoka DB, chali yake ako offset. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Cheki, hawako sai tunatembela kao. Ekisonga lithani neza kuwa mabao. Useni na beef na watu wakao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kwao. Kichonga li dhaneza kuwa mabao. Sini na beef na watu wa kwao.
Sai mina beef na watu kathao. On the real, no fucking around. End up ushi pee my G, mina win. Hot like fire na build for the streets. Na mina dreams za kupata mamil. Man on a mission, top of the hill. Check your score to fly all week. Plus, our size on fleek, trust. Ili bidi ni pigs, tuli follow up na maji K6. Op na ni mshota na kakajit. F4 thought alithani na mdig. Akapata na mbrusha kwa click. BMT niko gassed up na hits. Daily ni na vision, some on my peak.
Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Cheki, hawako sai tunatembela kao. Ekisonga lithani neza kuwa mabao. Useni na beef na watu wakao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kao. Ekisonga lithani neza kuwa mabao. Useni na beef na watu wakao. Kwanini kesho? Sikia. Kwanini, 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 kwanini kesho? Kesho, kesho, number uno. Brooklyn G. Kwanini? Skill, favorite flavor.
Servo to the world and back.